n'emikwano gikulesebwo kati olowooza ne mukama yakwerabira dda tolina ssuubi owulira ogwana kusaanawo ennaku ekwewumidde ennyiike ekuyitiriddeko ensozi zo zeeyubudde tolaba na muntu akufako zenna oyagala kuwanika tukyayinza kulinda lwankya lindako okwetuga waliwo katonda wange gumaguma owooluganda guma ensi yo bwetyo naye mukama ali ku lukuto lwo bangi balwadde abalala abasingawo w'oli si gwe asinga okuba obubi saba mukama ajja kuwanguza gumaguma owooluganda guma ensi yo bwetyo naye mukama ali ku lukuto lwo bangi balwadde abalala abasingawo w'oli si gwe asinga okuba obubi saba mukama ajja kuwanguza
Saba mukama jaku